madaxweynihi hore ee Mareykanka haatan mar kale u tartamay doorashada madaxtinimada Donald Trump wuxuu madaxweyne ku xigeen u soo xushay James Davis Sands kuna magac dheer J.D. Sands oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio ee bartamaha galbeed ee Mareykanka ku yaala si ay ugu wada tartamaan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen doorashada madaxtinimo ee November sanadkan 2024 Trump ayaa warkan ku shaaciyay bartiisa bulshada ee lagu magacaabo Truth Social Media. J.D. Sands wuxuu ka qalinjabiyay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Yale, waana 89 jir ka tirsan aqalka odayaasha ama senatka Mareykanka. Trumpna wuxuu sheegay inuu yahay qofkii ugu habboonaa ee ku xigeen u noqonaya. Trump iyo ninka uu xushay ku xigeenkiisa ayaa lagu ansixin doonaa shir weynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee todobaadkan ka socda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Iyadoo kumanaan ergooyina oo shirkaasi ku suganay ay ku farxeen. Taageerayaasha Trump ayaa aad ugu riyaaqay gelinkii dambe ee Isniintii shalay markii uu ka soo muuqday shirweynaha isaga oo faashad ama balastar dhegta kaga duuban yahay. Kadib dhaawacii ka soo gaaray isku daygii dil ee loo geystay galabnimadii Sabtidii oo isku soo bax olola doorasho ah ku qabanayay gobolka Pennsylvania. J.D. Sands ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka arbacada berri ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga maalinta Khamiistana waxaa la qorsheynayaa in Trump si rasmi ah loogu cumaamado inuu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga ee tartanka doorashada aqalka cad waxaana tallaabadaasi noqon doontaa in xisbiga jamhuurigu Trump musharax madaxweyne u doortaan markii saddexaad oo xiriira Madaxweyne Joe Biden ayaa xilli uu sii fuulayay diyaaradda madaxtooyada ee Air Force One. La weydiiyey sida uu u arko xulashada Trump ee J.D. Sands, waxaana uu ku jawaabay inuu yahay mid la mid ah Trump oo aanu arkaynin wax farqiyo u dhexeeya. Waxaanu ku sifeeyay Sands inuu yahay adeega diyaar u ah in dib loo soo celiyo Trump. Trump ayaa hore loogu soo ogola joojiyay dacwad maamuska xayuubina muddooyinkii dambena waxaa ku socday dacwado maxkamadeed oo qaarkood lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey Jennifer O'Malley Dayland oo madax ka ah ololaha musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa tiri Trump wuxuu doortay Sands sababtoo ah waxa uu samayn doonaa wixii uu Mike Pence madaxweyne ku-xigeenkii hore uu samayn waayey Janawari 6-deedii xitaa haddii ay la macno tahay jabinta sharciga